even the boy, boy. Sama, sisi hii mapenzi lako sioni. Oh baby, please love me like you do. Nimeganda na wewe paka mwisho, minipo na wewe sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Nimeganda na wewe paka mwisho, minipo na wewe sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Sisi hii mapenzi lako sioni. Oh baby, please you do. Nipe mapenzi yale yatokayo moyoni, kwenye nesendi. In your world is where I belong. Nipe mapenzi yale yatokayo moyoni, kwenye nesendi. In your world is where I belong. Ooh, I get so into you. What I feel, my bed's ya kweli. Na misi to kwacha wewe, usena wasi to kwacha mwenyewe. Nimefika kwa